moya kona yaboni ngelutho ukamba wakhe kuvele kulunge zonke izinto ave kuhlungu ukuthi usibona ungelutho kana lelo muntu naye abona ungelutho ngisho imzamoya kona yaboni ngelutho ukamba wakhe kulunge zonke izinto yimnabona wena baby landa sami wema Ilunga bolu welo fimbi kanta sanema Ilunga bolu welo fimbi kanta sanema Hey, hamba chuba lala wema Kubebe ngina mandanga bengubulinda Ukuze singisithele wena, wena Lungshuli luta Hamba chuba lala ngeni kumbule star Ngobu ya tuleka hambo Stole longuno O wamba nge moto Agu kengi ngagwe Ngobu ya tuleka utanda Mini tingi kulule manch Ngoba Angase mpige lawe Domba zale shoot nga ropa mapekwe ma
Sabayabayo
Ngipata cheli mnyaga elishu minantano
No damas, no damas
Indoda must Bekelele inhliziyo yayo Ngoba sonke siyazi Kuthi emhlabeni inkosi yamabheka uhlungu ukuthi uyibona ungelutho Thandane nomuntu naye abona ungelutho Ngisho imzamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kuvele kulunge zonke izinto Abheka uhlungu ukuthi usibona ungelutho Lalelo muntu naye abona ungelutho Ngisho imzamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kulunge zonke izinto Yimnabona wena ovimbi kanhla sami wema Ilunga bolu wena ovimbi kanhla sami wema Ilunga bolu wena ovimbi kanhla sami wema Impela hamba chuba lala wema Angeke ngisasho lutho ngiphelelwa amagama Ntembu ukuthi angazukuthi angizwani nendaba Umuntu mayifuna ukaminya wazicwa ludala Mzwilu uyakhuluma Khuluma ngendaba zethuba mila nginandaba ngoba ngakhulunywa ngizalo Kwathiwa ngumnqobi Ngoba inkinga zonke zomhlaba lo Ngihlekisa ngenkinga zami Tshela abantu ndoda yami impela inamandla Uthi nephathi lokuthola ndoda yona enginamandla Kusho umuntu eqiniseni naye akanamandla
Ndoda must, ndoda must, ndoda must
Bekelela himself all the time Ngoba sonke siyazi Kuthi emhlabeni inkosi yamabheka uhlungu ukuthi uyibona ungelutho Nalelo muntu naye abona ungelutho Ngisho imzamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kuvele kulunge zonke izinto Ave kuhlungu ukuthi usibona ungelutho Nalelo muntu naye abona ungelutho Ngisho imzamo yakho naye ayibona ingelutho Ukuhamba kwakhe kulunge zonke izinto Yimnabona uwena ovimbi kanhla sami wema Ilunga bolu welo fimbi kanhla sami wema Ilunga bolu welo fimbi kanhla sami wema